on the beat.
Kapewa baby wangu, anajua kunipenda, minajivunia. Wala sio cha wote, wapeke yangu. Mpaka na data, nimetumbukia. Kama zawadi, nimezawadiwa. Penzi lake tamu, amimi nishalewa. Nishalewa, mimi nishalewa. Kama penzi nibia, kwake nishalewa. Nimelewa, nimelewa. Nipo tabani.
My people call me money. Kama huyu sijaona, minapewa vitu adimu. Penzi tamu halua so shubiri. Kupenda tena nishakoma, kuchiti kwangu kitu haramu. Mnaotaka tuachane mtasubiri. Tendo wangu Samita,
yangu nishani.
Hata macho ya
lake tamu, amimi
nishalewa. Nishalewa, mimi nishalewa.
Kama penzi nibia, kwake nishalewa.
Nimelewa, nimelewa.
Nipo tabani.
Oh.